tetulaba ensangi zino okwalingo okusaaga kati bya ddala okwalingo okusonyiwagana kati tulogebwa ensangi zino yerere mama yerere ebyonna sente anyamuzaala sente anyamanyi muganda wejali anyamanyi mwanyina jali ensimbi zino bawoza bwavu mpologoma tiwotelwa nake kulya yere mama bawoza bwavu mpologoma tiwotelwa nake kulya naboli byeganye bamuzala lwa bwavu naboli alwana na kitawe lwa sente naboli mwana we lwa bugagga naboli azikula bijja lwa sente naboli asiba ku ddogo naloga zirina zibutuke anyamuzaala sente anyamanyi muganda we jali Charlie
Get away.